fatimsafi.com.
Tujakutana hisia nyingi zikawa kwako kabla hata tujajuana. Nilideta na mapozi yako pindi macho yaligongana, nikatamani tuniwe hapo ukakubali bila iana. Ah, penzi dimbwi nimezama, napewa vyarabu na wahindi nyama. Hatushindwi kushindana, lakini tayari si washindi zama. Kwani shida nini nini? Mchumba haunambi kunivuta chumbani, hiyo michezo gani? Kwani shida nini nini? Mchumba haunambi kunivuta chumbani, hiyo michezo gani? Ona nanogewara, nazidiwara, nanogewara. Ona nanogewara, nazidiwara, nanogewara. Shuka kitandani kama eka joli, mindo sharukani, napewa penzi zito limevunja mizani. Yani dimbwi nimezama, napewa vyarabu na wahindi nyama. Ah, hatushindwi kushindana, lakini tayari si washindi zama. Kwani shida nini nini? Mchumba haunambi kunivuta chumbani, hiyo michezo gani? Kwani shida nini nini? Mchumba haunambi kunivuta chumbani, hiyo michezo gani?